kusema nasikitika si mara ya kwanza au mwenzangu umeshaamua wasema chai na chumvi chakula hiki kinasisimizi ni bora uwe mkweli no ni bado na dai sidhani sifai na wako wengi wataufurahi kujua siko na wewe single single single
Nitalejea, mama nitakuletea Siro kusemea, maradhi utajiletea Utapotea, usiwaze sana Najua roho inauma dunia kaza moyo, rasta na matatekea Vingapa shasema, tugombani, tunashangaa Tunabagi kuona tu hawa, wawapi, hawa, hawa, wawapi Hawa wanakapa waga, wanakaka nyagwa Basi takuletea, fanya kulizomea Kama nitajiletea, nitakuletea Kanyama, fanya kupotezea Kadekika, tunja kushtuo
You know I'm crazy over you